Bamako, Sigaso, Bankers Fire, Tota Gao, Robel, Rebecca, Holy TV, the Hippogol, Matu Golle, Wana Hun, and even the Fay. So Yoga, and Matu Kanyu Enka, Holy TV, the Gulleji, the Galle, Sabin Binta, Rafi Hippogol, Matu Golle, What Bedu, Holy TV, the Robebe, and the Mutum, and a Fanti Sunne, the Gulleji Yogaji.
Mimi Hippie Torra Sunne, what in a total misogyny, Savage Jandan, what mean, everyone Golan Mutu Jad and a tea, Unati Savage, Mimi Torra the Kiwi, to men and Gab Bankers, Robin, and a wonder. Kita laji hebe do golle ku be muuji ku hebbude hewde de jati worbe mebbe yidabe naata e golle wat ti du sa ana mili tewde golle worbe be hisata ko ma mi torraji kile hewde li terun an gollan sa fes an mili golle projet nga yogaji tuna wa estaji be jabata bamde ma
rafi wawde jangude e windude yo goto e sababuji kadoji rewbe hebbude golle non holitiri wiide gindo madina gindo kanko woni to lamido fedde kafune
roben hebo mo en gollan yafa fe sa ko mebe ataman janga to menen ga bankas fonctionnaire ana heewi ana tidi a reb fonctionnaire nuku amen do ko hunta da o torrade tun wala ni yimben famitina sanne du kabar wattu suga be robe likol be tinodo be hebe yalla jande mebe ne reb nafa mudun du tan hokkata amen wune
une victoire
on do hakile ka jabana ka fi rewbe le gombe gawbe kanyu en ka hebi wadde imadraji fa gollana hore mu em dum latike sababu e jodi mabbe du wawde daranade hore mabbe musa kawo e mabbe non holitiri wiide lala mayga lami do fedde kafone
tam antren
mede wonde jangunde rewben honna be mudinirta kulleji kiddi hone manaji en nanana mudum tegal mudum me wonde fiide dabriji kasin e kundine rewbe ko heewi honna ne sabundeji mudinirta fartade suugol kaddeleji nanana mudum di golleji bu ana faabo rewben nyalat e waranda be hebe darno ko e me
kulleji kadoje rewbe hebude golle ana heewi sanne non holitiri wiide kanko docteur kawle o holitiri wiide goto ciddalaji moodi kadoje rewbe hebude golle woni ko be baba rentinde golleji ngatteli le galle kanye ko be gollata ko
jogabe jati ana sikkiti e be rewbe wattine be tewta golle sabu ko buri heewde mun atan rewben jogabe mebbe wala andan hasungul nga sanne hono gollude le birungaaji e nandan mudum ande kewde ana nyakbe sanne feso a jeewi hannen atan so fotti wadde hono golleji projet ngaaji goddum e nandan mudum yaade yeso fu dum darton hebta lawol du ana biside kulleji kewdi du sabi hanne so golle hebta lawol
le leedi amendi temdere e bamobe yimbe golle fu chaban jiddi e joyi kanyu enka worbe tam urani dum en urde rewbe non holitiri wiide lugagol pelle yimbel gollonobe hore mu em tawede dum fu kanko chek umar sisugo lami don dedo fedde ka o holiti wiide lamu leendi an haani fiande dum dabere
ko pori hewde fu le temdere fu tam chafan de jeddon e juyon ana milo wi bamde gorko e gollal pori mujjide pori bamde rewbe o kabaru ana sugidi ko heewi le ñolman handen gaddu e tawede fu dabireji fiyama bangal politikaako yalla denden leede malde fu ana heba jange ko faabato rewbe ndu hebi wartir koyde mun e golal gouvernement dum won fonction publique feele lam ibika be fi dabireji jaati be waram jottina sariya goto le lam ibika ko faabato rewbe hebde golle gaddu hebe lawol
pelle de gonda e gouvernement o kanyu enka ana narda sanne rewbe nanna talki mu en wattuno be tawtata yimbelle bangal golle sabi dido golleji yoga e rewbe kanyu enka holiti wiide wawani hore mu en hande ana wawi do donanade hore mu en